Bye.
Oh yeah.
Bye. Bye.
Nakuja, baby, nakuja. I love you, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Kama jali, mie, kwako nyanga nyanga. Uwadali utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby, nakuja. I love you, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja.
Nikamate, kamate simbwake. Baby, let me be romantic. Hatujali, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo ticha. Mambo choro choro. Mama, bonita, bure momororo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, allow me, baby nakuja. Kama jali, mie, wako nyanga nyanga. Uodari, utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja.
Oh baby, njoo, 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 kurosa.
Kwako nyama nyama, udani.